Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ujanja sina. Nachopata toka kwako sijawahi. Unanilinda siku za baridi sikatai. Bebe. Niyo mana mina jitakidi ufurai. Mapenzi ya dhati bila tambiko. Odari msafu mefunzwa miko. Ukiwa mbari na misima diko diko yako, yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni Kigoma nimefika mwisho mama.
Girl, me nah change mind. Pretty face and the bumper, small waistline. Ring up on the finger, me nah waste time.
Baby, you got me looking and listening and thinking about you and me. I wanna love you properly.